Iwe ni hot pot supu, unavimba kakifutu nae, kuchepuka marufuku. Na kesi ya kifutu nae, eti ya kilala na niota gae. Tunafunga ndoa kwenye chopa ma, atakata moto kinikosa ha. Alumanzila ata usika mama, sito kufanya nguo kauka nikubae. Sito kutupa kati ya jiji udagae. Nina moyo penda kabiti ushangae, nina kupa moyo ndo kiti ukae. Nina moyo penda kabiti ushangae, nina kupa moyo ndo kiti ukae.
We are the best couple,
we are the best couple, we are the best team.
Wale moyo na wachunga,
we are the best couple, we are the best team.
Tito wa minu kienda,
we are the best couple, we are the best team.
Hakika moyo ta uchunga,
we are the best.
Kushike mkono, kushike kiuno, wote twende mbali. Zidisha mkumo, uzidi kipimo, tusijere tabara. Nikarili mama, mimi ndo yule yule, kwenye shida na ra. Jua likizama, leta chakula tule, alichotupa mora.
Basi punguza visa, ndo yule mbedo wako kabisa. But me, ukikosa misito ipiza. Johnny kubebe kama Rosie Mwando. Bila penzi lako sitofika. I said I love you, baby mama, baby I need you. I love you, baby mama, baby I need you.
Sito kufanya nguo kauka nikubae. Sito kutupa kati ya jiji udagae. Nina moyo penda kabiti ushangae, nina kupa moyo ndo kiti ukae. Nina moyo penda kabiti ushangae, nina kupa moyo ndo kiti ukae.
We are the best couple,
we are the best couple.